Kala, jalo mhlala ngikhala. Eish, I miss you mama. Angisakho nokulala ebusuku, angisakho nokuphanda. Jalo mhlala ngikhala. Eish, I miss you mama. Eish, I miss you mama. Give ube ngumama no baba. Nami life isenzela ama-ada. Kota gazi slali ngendlala. Ubi player, upresa, upusha panda. Uza ma better life for me and my brothers. Kota mtali waketa, ubi kutata. Lapu kona, uwazi ukuthi sakuthanda. Mangi denka lolu tando bo usninga lona. Kupuke nkliziyo, kuplidi slonda. Washia netemba ngapha baya sloya. Nomdeni bo skapa no basjigela. Fana noktasi roll on still unugi kwapa. Yo,
yo,
eish. Fana noktasi roll on still unugi kwapa. Yo,
yo,
eish. Sekhifi silili indoda endala.
Eish,
awu mama wami ngiyakukhumbula.
Eish,
yo, masekhifi sililo yona indoda endala.
Eish,
awu mama wami ngiyakukhumbula.
Eish,
yo, nasebusuku mangithi ngiyalala. Mangimeza kuvela ubuso bakho kuqala. Ngisemshove esitradini hlezi ngi-absent. Ngivalele la endlini I still feel your present. Ngisemshove esitradini hlezi ngi-absent. Ngivalele la endlini I still feel your present. Ma-ulidi, ma-ulidi, return if possible. Angisakho nokulala ebusuku, angisakho nokuphanda. Njalo ngihlala ngikhala. Eish, I miss you mama. Angisakho nokulala ebusuku, angisakho nokuphanda. Njalo ngihlala ngikhala. Eish, I miss you mama. Ngilale ngavuka even now I don't believe it. That I lost a friend that I used to call my mommy. Uhambe too soon my mommy mami. Eish, angeke ngikhohlwe. Rest in peace mom. Life is not true but I guess it's a short life. Rest in peace mama, I'll be strong mom. Ngisasho futhi mina ngithi rest in peace mom. I'll rest in peace mom. Everywhere I go mama nyazi ungibhekile. Yemingane yakho nyohlezi ngikuthanda. Noma uthwala inhlabathi ngifuba ngiyakuthanda. Akekho uzosihlukanisa mina ngiyakuqala. Akekho uyothatha indawo yakho empilweni yami. I might be happy kodwa ngaphakathi ngiphukile. But lo buhlungu buzophela banamanga. There's always that moment engifisa ngabukhona. Ukuthi ngikubonga zange wayenze abortion. Ukuthi ngikubonga zange ungilahlele emfuleni. Yebo ngikhulile kodwa ngishoda ngawo empilweni yami. When I think of you vele kwehla izinyembezi. Buye bonke ubuhlungu kube ngathi ushona izolo. My smile says nothing kodwa ngaphakathi ngiphukile. Kubo bonke ubuhlungu leli nqeba ngeke liphele. I still don't believe mama I miss you. Mama I miss you. Noma ungeza ngephupho mama I miss you. Ngiyazibuza ukuthi lapho ukhona ulala udlile. Ngiyazibuza ukuthi ngabe impilo lapho injani. Mama I miss you. Mama I miss you. Noma ungeza ngephupho mama I miss you. Ngiyazibuza ukuthi lapho ukhona ulala udlile. Ngiyazibuza ukuthi ngabe impilo lapho injani. Mama I miss you. Angisakho ukulala ebusuku, angisakho nokuphanda. Njalo ngihlala ngikhala. Eish, I miss you mama. Angisakho nokulala ebusuku, angisakho nokuphanda. Njalo ngihlala ngikhala. Eish, I miss you mama.
Are you okay now? You safe now? You in the better place now? Mama, are you okay now? You safe now, you're in the better place now.